ngihambe mafini ngigcwele emkhathini ngindiza moyeni ungaboni lato ngigcwele mafini ngigcwele mafini ngigcwele emkhathini ngigcwele emkhathini ngihambe moyeni.
Corona, tanda zelani corona.